Shida zangu nilipokuwa nimekata tamaa, kwa rehema zake akanipa tumaini. Huyu Mungu ananiwazia mema.
Unaye Mungu apanguzaye machozi, unaye Mungu anayejibu maombi. Unaye Mungu apanguzaye machozi, I praise you daddy, you are the Lord of Lords.
Nilipokuwa kwenye giza la maisha, sikujua nimtazame nani. Kwa rehema zake akanipa tumaini, namshukuru amenyosha mapito yangu.
Unaye Mungu apanguzaye machozi, unaye Mungu anayejibu maombi. Unaye Mungu apanguzaye machozi, I praise you daddy, you are the Lord.
Jehovah Jireh, my provider,
I praise you daddy, you are the Lord of Lords.
El Shaddai, you are my strength,
I praise you daddy, you are the Lord of Lords.
Jehovah Shalom, God our peace, oh,
I praise you daddy, you are the Lord of Lords. Kunaye Mungu apanguzaye machozi, kunaye Mungu anayejibu maombi. Kunaye Mungu apanguzaye machozi, I praise you daddy, you are the Lord of Lords. Kunaye Mungu apanguzaye machozi, kunaye Mungu anayejibu maombi. Kunaye Mungu apanguzaye machozi, I praise you daddy, you are the Lord of Lords. I praise you daddy, you are the Lord of Lords. I praise you daddy, you are the Lord of Lords. I praise you daddy, you are the Lord of Lords.